Yo.
Femi Uno.
Ha. Yo. He click me on Nati. Skrskr on party. Wallahi Aki. Reza the Illuminati. Wapi. Stuck in a stacky. Wapi. Stuck in a stacky.
Mara bonfire.
Ambia boy kissy mtaki. Your time makupesko idha. Maboyo na reverse kwa mapaki. Yeni calls ku reverse kila saa. Femi one their mom their auntie. Nwa shawama MC ni waza. Dit ni kwa mbra ni kwa ati. Sina time ya kulinkta mangami staki. Staki na staki. Drama na nooks. Unipati staki mamuts. Kama si mali. Kama si ganji. Niko jumanji. Niko kwa woods. Nika ni tragic. Pedi wa nuts. Imagine hell of a dude. Telegram chatting. Hoka wangwati. Broka wa dhambi. Sipo mabooks. Ka staki. Kwa nini lazima mbono na force. Manza lipigwa stopa diye makajamka spread on toast. I guess ni shrink his ego. Left him on red and had some hopes. Click ni savage, click ni wrong. He click ni, click ni, click ni.
Click ni anati. Skrskr on party. Wallahi aki. Reza the Illuminati. Wapi. Stuck in a stacky. Wapi. Stuck in a stacky.
Mana bonfire.
He click ni wabobo, shanti, always kanki, jobless party. Alifuta foreign na ulafia, kate kimongaza kama kamlesh partner. Life wa lala, view ni ya bramba, stuck in a stacky, blanchu melamba, stuck in a. At times ni bamba, and then akaza feelings, vibe kwa ishanga. Stuck in a stacky, stamina energy, kama ni mbwakni. Stuck in a, WhatsApp groups unipatia, don't correlate na umati. Stuck in a, alibonga reckless mnati, atasku react zero pressure. Swang in a time, kema mamblaina, swati, walai aki, mchwaka imbali na. ATM limits ni maximum, teje nambari ya partican, wako roaming kapa. Padre wa Vatican, goma zipop tunatambua dipandisa. Click ya mapegan, click ya warazi. Staki na staki, interact na maduanzi. Tuko maendeva, mamradi, click ya mapeng. Ini click ya mabadi.
Hii click ni anati, skrskr on party. Wallahi aki, Reza the Illuminati. Wapi, stuck in a stacky. Wapi. Stuck in a stacky.
Mana bonfire.